to mi wadai tarihi Allah tagi duniyaru nden en Allah tan sai nyibre nden Allah yi no tagai duniyaru wadi dow wadi les nden wadi ndiyam wadi leydi nden sendi ndiyam e leydi fudo fudi wadi jawdi idi nder ndiyam idi yasi to nden wadi lamgal wadi koode wadi lewru jemma to nden wadi nange nyale to don Allah wadi luggere wodunde nder duniyaru to nden yi'i to mi wadai neddo nokki leydi fufani ndi yonki wadi neddo gietedo Adamu o adi Adamu o yar chaka luggere ndende albarka Allah nde yari Adamu nde luggere nende barki yimo to fu ko tagumi mi nantanima dum mara bikkon tenaade nyama gada e majje nder ledde den en i wodi tenaaki goti ta nyamo bikkon makki ngam ikkon kolla neddo ko haani e ko haana kowa nyami bikkon tenaaki kinno maayayi sai Allah yi gorko siwtetaako non nder leydi duniyaru fere mudum to nden daninimo don nder luggel nden en nde albarka yi'ai nokki wecco makko wadi debbo gietedo Hawwa'u adimo yarimo ton to luggere nden don to Adamu Adamu yi'imo nani beldumi hande mi yi'imo nandumi to dum en fu golle de Allah tagide nder balde jeweego nyande jeweedidi dabre timmi.